Switch. I've never been loved deep like this.
It's the kids, baby.
Love them. Na wona mwisho wetu na mipaka, na yona future yetu inavofata, na yona picha yetu inavonganga. Labia ni ziquit. Kila kimuomba Mola,
Mola
ni juu yako, ila ndo vile kiongea na Mola. Huwa
zawadi za tamani sikuizi sikupi tena, ahadi za chumbani mpenzi stimizi vyema. Ye ni kipi chema umenibebea mtoto, lakini sikubebi vyema. Unadhani sikupendi tena, au labda nisha kutema, unalani unitaki tena.
Mana fanya vitu flani vina kuacha kwa daidima, juhi ndo kuwaji au labda ndonya gema. Labda unadona malaya ukizani sikupendi tena.
Lava ni zigwe.
Na wona mwisho wetu na mipaka, na yona future yetu inavofata, na yona picha yetu inavonganga.
Labia ni zikwe.
Kila kimuomba Mola,
Mola
ni juu yako, ila ndo vile kiongea na Mola. Huwa ni siri yangu. Mani shida ato zijuli, ili ata kwenye nja usizinguli. Yakileto mabalatu ya tuli, ili wende vidiba yao biwa uwe. Najisi niko vitani na sina hata wipo, na fight for my love and I fight for my freedom. Ni wewe tuna mziki ndo mnafanya niwe hivo, kujitoa muanga miso mtu wa matatizo. Think about it, nime change mpaka behavior. Think about me, kuna madawa kulevya. You think wangapi wamekufa kwa utejo. Don't you think you're lucky, paka leo janipoteza.
Lava ni zigwe.
Na wona mwisho wetu na mipaka, na yona future yetu inavofata, na yona picha yetu inavonganga.
Labia ni zikwe.
Na wona mwisho wetu na mipaka, na yona future yetu inavofata, na yona picha yetu inavonganga.
Love.